on my Benz. Just come on my Benz. Wish come on my Benz. Just come on my Benz. Wish come on my Benz. Just come on my Benz. Wish come on my Benz.
It is come on my Nini.
Just come on my Benz.
It is come on my Nini. Oya mwenzenu nimekoma kuomba namba. Demo gani kasi yake kupiga mizinga kuoga ah. Sasa bora ngekipeti tu angalau. Nimetoka kumpa buku kumi kaomba tena kajisahau. Akija ghetto aone jezi aone raba anachaje. Asa Jordani fona huo mdela unafaaje. Mapenzi shika mo yameni nyoosha msiba. Usoni kajichubua ila kitumbua kina magaga. Nikikumbuka mina jihisi mzembe. Mapenzi mgese mengine sisemi. Ni wapeza chime ya kapeti mcheke. Shemeji yenu kamwaga mboga mimi nimemwaga mchele. Kansaliti kaona pesa umemwasha upe.
Mimi na yelizidi nitaka mapenzi kwa misiki.